wa Mungu. Bwana amekusudia mambo makubwa kwa ajili ya maisha yako. Haya natabiri. Martin the Salus.
I see the Lord is blessing you all. Not to the south. Wacha mimi nikueleze, sijawahi kuona waaminifu wamewachwa na Mungu muumba. Haijalishi mahali ulipo, uchungu uliopitia, Baba yupo. Yupo na wewe hata kama umekosa kazi ama mchumba amekuacha. Haijalishi, kwa maana Mungu Baba hawezi kuacha.
Yohana anashangilia na shangilia na kutukuza, ndio maana na shangilia na kutukuza, na shangilia na kutukuza.
Mikono yangu na inua,
wewe peke wastahili kupewa sifa.
I see the Lord is blessing you. Every day he's lifting you. Everywhere you go, from the front to the back, everywhere he's blessing you. I see the Lord is blessing you. Every day he's lifting you. Everywhere you go, from the front to the back, everywhere he's blessing you. Nakutafuta wewe, nakusifu wewe. Kila kitu iliyo moyoni nakutamani wewe. Nakutafuta wewe, nakusifu wewe. Kila kitu iliyo moyoni nakutamani wewe. Nakuinua juju, wastahili wewe tu. Hakuna mwingine, hakuna mwingine ni wewe tu. Nakuinua juju, wastahili wewe tu. Hakuna mwingine, hakuna mwingine ni wewe tu. I see the Lord is blessing you all.
Double, double.
From the left to the right, from the east to the west,
double, double.
From the left to the right,
double, double.
From the north to the south. Ninaomba ubarikiwe, ninaomba